uSiphamandla umntanami wesithathu nginamasu amathathu uyini ugcina ulama bantwana ababili umfana nentombazana asababizelwe inkosini sengisele naye umntanami kulabantwana enginabo waba nokwakhe ukufika kwakhe ngamazi eseseswini ukuthi umntwana umfana ngiyalala ngelinye ilanga nginenyanga eziwu-7 ngimkhulele ngiphupha ikhehle elidala lihlele esigqikini endaweni engizodlula kuyona ngiya endlini encane liyangimisa lithini lo muntu lo likhomba isisu sami lesi engisikhulele nimhloniphe lo mntwana uzokwazi umhlaba wonke leli khehla lifake uphapho legwalagwala ekhanda lithi nimhloniphe umbamba umthetho unyambozi udingiswayo unhlangundi usoyana unyawo ezimhloshana ngoba wahamba esihlabathini sokwegcwele.
Njalo mangilele ebusuku kunamazwi afika akhulume nami kuthiwa avuka mfana uphethe amandla angaguqula umhlaba le ngoma oyiculayo ayibhalwa kuwe ibhalwa sabahamba kulo mhlaba kodwa ipirit zabo bayishiya ngakuwe kuningi okusenga kuwe kuningi abasafuna kufezwe nguwe le nto ishiywe kuwe ifiso zabo ezofezeka kuwe you are the chosen one inhlanhla zonke bawuyisela kuwe ngalo mculo basakisa kude inkinga kubeka ujule ma befika ngamaphupho bafika bacela ukudla bakunikeza imali kodwa angakhona ukufikela kuye bangishiye neculo ngiphaphame ngakusasa sengilicula le nto ithanda ukujula ibona ngoma bayakhuluma kuneminyaka evaliwe khona kumele ngikwenze kuzivuna ikhiye ngikhotshisiwe kodwa banginikezi bathi zikude bathi kumele ngivube bathi kumele ngihlabe noma iqhude bathi kumele ngisheshe ngenze kungaze kufike ekutheni badube.
Sikhuleke isisu sengina 9 months manje ngikhuleka November 16 ngalesi sikhathi ngiyahamba ke manje ngesibhedlela mangiphuma imvula yayishaya lana imvula mangise station la ngizobhula khona isitimela ngithi ngihlaba amehlo ngaphesheya ngibona isilwane engingasazi ngangingasazi ngenhlanhla omunye ubaba asibona athi hawu uyasazi esasilwane ave sinenhlanhla ubona sinenhlanhla
Bear, Scoof banokufika bangivuse ngeyintatha ngibhala ingoma iphele mase ngiyilalele ngimangale nami ngivele ngididjeka no kusounda strange but I'm not afraid banginikeza imephu ukuze nami ngiqhubeke nejen I'm the chosen one bafuna ukunginika wonke amandla ngibo somandla bayangihlebela ma ngilele bathi kimi ningi inhlanhla before bayidedele bathi kodwa ngihlabe noma isilwane ma ngivuka ngibatshele ekhaya bathi iphupho nje lihamba.
Mangifika la kubelethelwa khona ngihlela iperfish ngisahlela iqhamu kudokotela dokotela ukhuluma nami ubuza ukuthi kwenzenjani ngiyamtshetha bengisika kodwa ngizwa ngisasika mangisibeka nje istreshini esazongishekha udokotela ivele ishaye imvula futhi ishaye ngaphezu kwale mvula athi ishayake manje into eyenzeka lapho ngeke nize niyikhona angazi kwenzakalani ngaphaphama bengivusa bethi sengibelethile bangibuza igama ngathi uSiphamandla
Scoof